jet, jet.
Lala si yako picha chote. Cheza na ucheza pande zote. Na kusanya mashabiki kona zote. Yeah, yeah, kama wote. Wala si yako picha chote. Cheza na ucheza pande zote. Na kusanya mashabiki kona zote. Yeah, yeah, kama wote.
Yeah, yeah, oh. Kumekucha Mr. Cole kama zote. Na tupa shuka japo nina usingizi kama wote. Lawama kama zote. Hawajui nazna siende kanisani na nikasali sala zote. Dele show love kwa wana wote. Ukiwa kavu utapishana na mashavu kama yote. Shangwe kama zote. Zinafanya nitambe nijigambe na wapambe kama wote.
Wala siogopi chochote. Cheza na ucheza pande zote. Na kusanya mashabiki kona zote. Yeah, yeah, kama wote. Wala siogopi chochote. Cheza na ucheza pande zote. Na kusanya mashabiki kona zote. Yeah, yeah, kama wote.
Mzika kwa mani dingi nitakumbea siku zote. Mama kanshauri niishi vizuri na watu wote. Napiga magoti na natubu zambi zote.
Wamelogo sana linifeli dili zote, zote.
Maisha kikote nipo safi siku zote. Wana talk talk tangazeni kwa watu wote. Mungu swalfani, Mungu wetu wote. A few snitches, kalerozi wote.
Wala siyo kopi chochote. Cheza na ucheza pande zote. Na kusanya mashabiki kona zote. Yeah, yeah, kama wote. Wala siyo kopi chochote. Cheza na ucheza pande zote. Na kusanya mashabiki kona zote.
Hakuna chenga nipo free kila sekta. Hakuna stress na maninja tunapeta. Hakuna ujanja so pambana kwenye vita. Bana kila upande kwa goli atakwa tita. Ile laana tuna roho ya kubana. Waiter sambaza vinywaji kwa mabibi na mabwana. Chodo zote kona zote kwa yoyote. Swili njo tujenge love ni kupe penzi rote.
Wala siyo gopi chochote. Cheza na ucheza pande zote. Na kusanya mashabiki kona zote. Yeah, yeah, kama wote. Wala siyo gopi chochote. Cheza na ucheza pande zote. Na kusanya mashabiki kona zote. Yeah, yeah.